Alive in the world, what you trying to do?
Kickass with logic,
dance to the beat.
Feels that you kizabu wana na. I remember back then, batu chali mu primo. Usinika kamuli, yasinika chocolate. Mukavera kabulaka. Twaliro mukwano kutaga mika. Kubuto we twaliko. We managed to survive. Resistance, yali buliwamu. Okuba kuba somesa paka ne kuba ka devil. Nahi kati wachuk of soul hood. Love wachukoba unta demu mahori. Malala gachivuvu kachino chiwani. Wale kaonza the matozunga na kaluhuli. Special life, not a box, jina linkuwa. You and I trust a kakati vya dawa. Ukwana mungi kumanya kati nguteka waha. Kuna nguteka waha. I need loving, loving, loving. Omukwana kwa uliko kwa likuliko bring him back. Nani touching, touching your toes. Hey. Obugamba waluliwa walibuli kampulira. Hey. Obusungu vuhunchu kwa yaziva komangu. Kugama love you baby, osoza vudamuli. When I walk towards you, I'm a second to know lizana. Pima pima, emunye nozi changu. Kati give me love, choka chisava mza umasobi hamu. Ata tobi sidikida, uluka mburaba itama tuta uliriza. They don't nothing but us, tumaija tuvude. Bade wachu kama tusiva na balahudi. Mukwano wangu bounce demu umahuli. Malalanga chivuvu kachino chihwani. Baby come on, so I need loving, loving, loving. Omukwano kwa uliko kwa likuliko bring him back. Nani touching, touching your toes. Hey, obugamba waluliwa walibuli kampulira. Nahua, muli kati mpenze. Nahua, mbiebe, rewind, baby, mukwano gwauli. Let her love, nangye za solidarity. Muna bolemba, singa physicality. Toka nazi na wituli, musemu locality. Lali, honey, kiss me goodnight.
Rewind,
looking good, how you doing, baby? Moving as Tony Kawano.
Call me,
be me singer.
I need loving. Loving, loving.
Omukwano kwa uliko kwa likuliko bring him back. Nani touching, touching your toes. Hey. Obugamba waluliwa walibuli kampulira.
Bade wachu
kama tusiba na balodi.
Mukwano mwango bounce
dema kumaholi.
Malala na chivuka
chino chihwani.
Baby,
I want to sense
from a baby.